ulimwengu, natamani kwenda mbinguni, naomba unishike mkono, nitembee nawe, naomba unishike mkono.
Oh no.